gudoomiyaha ismaamulka Nairobi ee caasimadda Kenya Mike Songo ayaa xilligi la xirayay waxa uu la socday trainka SGR ka ee dalka Kenya kaasoo marayay magaalada Voi ee ismaamulka Taita Taveta ee dalka Kenya. Xariga gudoomiyaha ismaamulka Nairobi Songo ayaa yimid kadib markii dacwad soo ogaha guud ee dalka Kenya Nuruddin Yusuf Haji uu saaka aroortii shaaciyay in si degdeg ah loo soo xiro gudoomiye Songo si loogu qaado eedeymo ka dhan ah musuqmaasuq dhaqaale oo la nusaday kaasoo gaaraya ilaa 370 milyan oo shilinka Kenya ah. Gudoomiye Mike Songo iyo xubno kale oo maamulkiisa ka tirsan ayaana lagu wadaa in maanta galinka dambe la horgeeyo maxkamadda la dagaalanka musuqmaasuqa ee Kenya. Wararka ayaa sheegaya in gudoomiye Mike Songo markii la xirayay uu ku soo socday magaalada caasimadda ee Nairobi isagoo ka yimid magaalada Mombasa. Songo ayaa muddo kooban ku xirnaan doona xabsi ku yaala garoonka diyaaradaha ee Wilson ilaa inta looga gudbinayo maxkamadda. Bilihii la soo dhaafay waxaa soo baxayay dhaliilo kala duwan oo loo jeedinayay gudoomiyaha ismaamulka Nairobi Mike Songo oo ku aadanaa dhanka horumarinta mashaariicda caasimadda Kenya ee Nairobi. Khadar Maxamuud Xareed, VOA, Nairobi.